Yes,
naya.
Yeah, squad mbaya. Sikwambie mtu mzeya. Tuna spitfire.
It's the remix, baby.
Yeah, swag, ukitaka ni for hire. Tuko mbaya. Yes, naya.
Hey, niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like na skill, I go hard kama steel. I go hard kama, niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like na skill, I go hard kama steel. 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 Yeah.
Still na go hard, still na go hard. Crown iko kwa kichwa yangu, mbona uko sad? Throne nimekalia stoki, wewe ndio god. King wa hii hip hop, Michael Jackson bad. High kama bad, flow vile tamu bro, lazima uweke grudge. Kama wataka beef, ndakufinya kama baga. Kama wataka swag, nikikupa utastaga. Hii ni posho milk, kila rapa mina saga. Marapa wana hita rhyme zao wazijaiva. Mbona kwenye street wana bonga na kuzuba. Makopi cut, flow nazisikiza photocopy, kila rhyme wana copy. Basi copy cut, copy smart, mbona una copy but ufiki easy level. Sio copy mina dance to na devil. Ni vile nina ego, si mwachi ndiko na wherever we go.
Niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel. I go hard kama. Niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel.
Oh man,
I go hard kama steel.
Ile designer come through, tajwa maheta ni mafool. Ni vila wananga kazi, mananga za farasi. Hawa vijana wamedunga bila bong, socialite bila thong. Ndo mina go hard kana linga kwa isong. Nita Dr. Rengdeng. Oh ma, I'm still fresh and I'm going for the cash. Bado mistari zangu zola lako fridge. Ndo mana ziko fresh na zako zimechapa.
Hini classic material, yezi kwa the same as. Zile vitu nyua ngusha down from the same as. Big beans coming through wagwan. Juna zitowa kama bullet, might think I'm a gun. Mr. Chronic, the don, man, I'm getting it good. Bado na go hard, more buzz for full satisfaction. Faction ili nifanye home rap wa cosmos action. Yeah,
niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel. I go hard kama. Niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel. I go hard kama steel.
Ninja reason how my rapper me tax out tales. Ntoto zao za kunimada tu ni fairy tales. It's all good, keep on wishing. Kujichocha we ni big fish. Rap skills tight, rapper tonic out a big dish. Fat skills right, rapper tonic out a kill this. Nemesis na laba la tayari tu me sealed it. Misty now my embakasi with the real kings. Ganjani tuko hola si unajua we the big kings. Testify kaka mina rectify kaka. Wakidani wamefika niko best defined rapper. Recycle yako flow ndo kwe the best defined rapper. See seriously speaking, wako seriously distant. Na bado chuki come through, wako seriously missing. Pose up a brother, niko job up a brother. Wakizidi kujichocha, mindyo boss up a brother.
Niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel. I go hard kama. Niko tight na skill, cheki vile wana ni feel. Cheki vile wana ni feel, si just like in a skill. I go hard kama steel.
Yeah.
I go hard kama steel.
Bring us chills, lies mina wapa sita sita. Sita sita, kipaza nikishika mina mada kila nigga. Mina chafu wa marapa wana kaka. Mekanika na mafans wana nitalika. Vile wako high, mina bounce kama crisscross. Boss kama recross, glow kama lip gloss. Missy wezi beef calls, that's so cheap. Instead, I rap for the dough. One for the money, two for the dough. Rams after party, yeah, wanna blow. Nigga, here we go. Embo classy, 254. Tuko tight, tender than before. Neza nita Rafat, nita sema yo. Wengi wanna die, kwa game mini pro. Kama Buddha langi, mina flow, mina flow.